radio yijwi y'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaruka buraga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngizweho na Venuste Nshimiyimana. Mwaka w'1994 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu, batandukaniye Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gitwaga Zaire mu kwezi kwa karindwi. Uwo mwana yitwa Uwase Odina. Umubyeyi we Esperance Mukakinani aramushaka, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Muganza.
Nari ndimo nshakisha umwana nabuze muri 1994 mu burira hariya mu gihugu cya Congo. Cyari umwana mutoya, ufite imyaka itatu.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Uwase Odira.
Kuki uvuga ngo yitwaga? Nkubaze uko yitwa.
Yitwa Uwase Odira sha, nuko ntakimufite, murambabarisha.
Ntabwo kimufite, ariko turimo turashaka irengero rye, turagira ngo twumve ko yatwumva mu gihe tumuganira, mu gihe tumuvuga. Niwaba mufite akamenya aho ari, mbwira, mujya gutandukana, mwatandukana, rwa mwatandukaniye muri Kongo, yihe Kongo, mwari mu kahe gace, byagenze gute?
Mu kwezi kwa karindwi twari hariya Igoma haruguru y'ikibuga cy'indege Kigoma. Hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo, hari akantu ka brigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru, ariko njye nari musigiye abantu twari kumwe. Hanyuma barasa ngo hejuru barashe, abandi barirukanka, birukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe. Nahise ngaruka ako kanya, nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana. Hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana, bamaze kumwura nyine birukanse, barimo bakijarajara aho hafi rero nko mu minota 30, byari bibaye nko mu minota 30. Hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose, ngenda mbaririza, hari imodoka yari irimo ivomesha amazi, yazaniye impunzi amazi, mbaca mbaririza, barambwira bati ariko hari umwana ruri aho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi. Ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za Croix Rouge, zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi, birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi. Ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose, nsa nkubaza mpamagara, niko byagendaga icyo gihe, ariko mbura umwana.
Bari bakubwiye yuko ari imodoka ya Croix Rouge yamutwaye, wigeze ujya ku biro bya Croix Rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana, wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza?
Muri ako kanya ntabwo nagiyeyo, kuko urumva nibwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe. Ariko nyuma mbere yuko mpunguka, kuko n'ubundi ndahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'1994, nagiye aho bitira Ikatare, muri za ruferina zari zihari, muri ruferina yari harimwe, cyari ikintu cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze. Ngerageza gushakiramo, guhamagara, warahamagara, gutwana twose twari tunzinya, twose tukitabira rimwe, ariko sinabasha kubona umwana wanjye. Naho nabashije kugera kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu Rwanda. Hanyuma ngeze mu Rwanda, ahantu nabashije kugera nshakishiriza ni muri CFL. Yari irimo ikorera hano mu Kiyovu. Niho nabashije gutanga imyirondoro, ariko nta gisubizo nabonye.
Hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku Gisenyi, byari byinshi mu Rwanda muri icyo gihe. Hari n'ikindi cyari Cyangugu, hari n'ikindi cyari Butare, aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri CFL Kigali?
Nabashije kurebera muri CFL gusa i Kigali, nta handi nabashije kugera.
Abo bantu wambwiye wari usigiye Odida ujya gushaka ibyo gufungura, bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakibukanka bakamubura, bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukane nawe?
Mura kukanya aho tuwe duka ambitri hara aho nanje sinari nje kure ya aho ni hafa uhari mungo za watura je nukufuga ngo baba ingari irukansi bava huu kwa kwambuku muhandu jemu haa kurja hanyuma usakuruko masasu wa ibarashe mchirele rushizi cyangwa wenda nibitoi wa rataga sinzi bahita bagaruka kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukambitse dutegereje gatoya barambwira bati yo turirukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turirukanse ko ni igikapu cyanjye kinyenda bari bakijyanye atari ko tuzi umwana uko bigenze kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyanye aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa aho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwinurire ko ari uwawe muri ako kanya naciye aho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana Croix Rouge modoka irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuze ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kereka niba iyo modoka yagatoraguye n'ayo makuru nabashe kumenya muri ako kanya
ibyo aribyo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya Croix Rouge ntihabuze umusamaritani ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye Rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe Odile uko ameze yari mutoya ni umuzi kurusha abandi mumbwira uko abibonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibi bise bwa bumanzi ntazi wowe nyumeze nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uko yari ameze ku mubyeyi wamuvuga ni ko ari
umwana wanjye rero wa Seodira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yacibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko Imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cya mbona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye n'iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de kuko nari musize arimo akikenyeza nk'umwana ari gukina nubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku muntu ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yari igihari
none niba Odile Uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa kabiri 1994 mukigera muri Congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka 30 mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira Uwase Odile
kumera
namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nurw'intimba nawe yabaye akiriho Imana yaramurinze
kumera
kumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga Tantine ariko yakundaga kumwita Tine niwa mukurikiraga mugwanga mu ntege yamwitaga Tine hanyuma hari musaza we witwaga Tente yajyaga yari azi kumuhamagara Tente n'abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye ikaza kongera kumubona yego nanjye ndahari nka mama we Imana yo mu ijuru niba yaramurinze isongere kuduhuza nawe amaso ku yanjye
Madame Esperance Mukakina ni komera ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi ibi n'ibihe babikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukamutazi aho baherereye Mutara bonyaka niko kugira ngo mubavuge muruhutse umutima kandi Imana nibishaka ikoresheje ikintu kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone ako gasaro kabahora ku mutima ndagushimiye cyane kuba warategereje ikintu gihe kugira ngo uze mu kiganiro ndagushima ubutwari wagize bwo kugira ngo ubivuge neza byumvikane kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro nkifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kubw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki
Shaka gasaro kawe mukakabona zero Shaka gasaro kawe mukakabona Wichiki ngeje Shaka gasaro kawe mukakabona Shaka gasaro kawe mukakabona
Turi mu Rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 umbyeyi wari ufite umwana w'uruhinja w'amezi atatu yaburi birengero uwo mwana Théogène Rukundo yaririwe kwa nyirakuru amakuru azi nayo yahawe n'abantu batandukanye uwo mubyeyi witwaga Yuliana nta rindi izina rye tuzi yaratuye muri Gishwati afite umugabo witwa Munyankwiro wagusitira akaba yari veterineri arashakishwa rero n'umwana we Rukundo atuye mu karere ka Nyabihu umurenge wa Rurembo akagari ka Rwaza umudugudu wa Kamenyo ya kabiri amaze imyaka 30 ashaka mama we
nifuzaga ko mwamfasha mukamuzana mama wanjye tumaze imyaka 30 tutabonana kugeza uyu munsi nkaba ntazi ngo ari hehe
yuvuze ngo mumaze imyaka 30 mutabonana muherukana ryari
muherukana muri 1994 twaje gutandukana ubwo Jenoside yabaga hano mu Rwanda ansigira famiye yo kwa papa yanga ko nakicanwa nawe
muri 1994 wari ufite imyaka ingahe
yewe nawe ufite amezi atatu
ibi ngibi umbwira ninde wabikubwiye
nyogokuru na sogokuru babyara papa
bari batuye hehe
ubu ngubu batuye mu karere ka Nyabihu umurenge Mirembo akagari na Karwaza umudugudu ni Kamenyo ya kabiri
none se ni 1994 papa wawe na mama wawe bari batuye
muri Gishwati ubu ngubu ndumva hasigaye hari ishyamba yego hatewe ishyamba ubu ngubu
bakoraga mu iki papa wawe yakoraga iki
papa wanjye yari umuveterineri avura inka
yavuraga inka zande muri Gishwati hari abantu benshi bafite inka hari za leta hari z'abantu baba bafite ibikingi yavuraga izande nimba barakubwiye
yavuraga inka iz'abaturage ku giti cyabo ntabwo yavuraga iza leta
waba izina rye ni irihe yitwaga nde
twaga Munyankwiro Auguste bakundaga kumwita rya gatonda
mama wawe we yitwa nde
izina rye nzi ni rimwe nakoze bambwira ko nabo izina bari bazi ari Yuliana akunda kumwita Yuliya
hanyuma 1994 Jenoside itangiye mama wawe aragufata akujyana kwa sebukwe arababwira ati umwana nimumugumane genda agiye
byasabye ko ansigira papa we aragenda papa niwe washikanye kwa sogokuru ntiyabatekereza uko bigenze kubera ko na papa yaje gupfa muri 1998 urumva nayo nkiri muto ubwo nyine nakuze bambwira babimbwira uko nguko
ndagira ngo nongere nsobanukirwe neza 94 mama wawe ari kumwe na papa wawe genocide iratangiye mama wawe agusigiye papa wawe we aragiye yaragiye he
yumvaga ko ahunze kwera ko nyine yari marashakishwa ngo bamwice aravuga ati nubunda kugira ngo banyicane n'uyu mwana wa musigara nawo ningira amahirwe nk'aruko katuzongera duhure nitudahura ko nyine imana izakora ibyayo nayuma niyo magambo bambwiye ko yamubwiye
hanyuma papa wawe ari ku mugore we aragenda ataza aho agiye aragusigarana ntago ntibasobanukirwa kuki atagumye mu rugo kugira ngo niba ari nabo bicanye nibahagera noneho amukingire amukize kuki yamuretse akagenda yarazi ko agiye he ikibazo umaze gukura warakibajije
ntabwo nacyoje kubera ko abona ari buze kukibaza ari papa kandi ntabwo yari akiriho ntabwo nari buze kukibaza umukecuru n'umusaza kandi nabo nta makuru menshi babifiteho ibyo nagerageza kubabaza nasanga nabo nta kintu babiziho
ibyo ngibyo bagerageje kukuganiriza nk'umwana bakubwira ibyabaye ukuramo iki wowe niki wumva mama wawe yaba yaragiye agana he
ntabwo namenye ngo yagiye anyuze kubera ko nta muntu wundi nzi wari uhari ku buryo yama amakuru y'ibintu wenda byabaye icyo gihe cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye umukecuru n'umusaza nabo bari abantu b'icyo gihe nta makuru arenze ayo ngayo naba mbafiteho
wigeze utekereza kunyarukirayo n'ubwo bwose ubu hari ishyamba ariko abaturage bari batuye mu gishwati bazi umuveterineri wabavuriraga inka bashobora kuduha amakuru bakadufasha kumenya uwo mudamu witwaga Yulia niba akiriho bakatubwira aho yagiye se ntiyabatabaye atakinariho ariko bakaduha amakuru kugira ngo dushobore kumenya umugore wa veterineri wavuraga inka zo mu gishwati z'abaturage nk'uko ubimbwira kugira ngo tumenye uko byagenze none nakubazaga wigeze utekereza gusubira mu gishwati ngo baze abaturage nimba hari amakuru baba bafite kuri mama wawe
nigeze kugira icyo gitekerezo ariko hari umugabo umwe wari bumfashe mu iyo nzira yo kuba yangeza ahantu wabaga niburanga nkagira amakuru y'ibanze nangeraho gushakisha ibijyanye na mama ariko yaje gupfa mbere y'uko uwo munsi tuba twasezeranye wo kuzamfasha akaza akanjyana akahangeza ugera kuko gishwati ni ngari sinamenya ngo bari bari muri gishwati wenda igana ku karere ka Ngororero sinamenya niba bari bari muri gishwati igana ku karere ka Rutsiro cyangwa se Akanyabihu gishwati ni ngari njyewe ubwanjye wakoze nyuma yaho sinamenya ngo bari bari mu kihe gice uwo mupapa rero yemeye kumfasha birangira yitabye Imana mbere y'uko bigerwaho
reka twizere ko hari abantu bari bwumve kino kiganiro agasaro kabura nkano ku ijwi ry'Amerika bakamenya papa wawe ndetse na mama wawe bakaba bamuzi ariko muri kano kanya ngiye kugusaba kwisabira abantu bose bazi papa wawe bamumenye abo yavuriye inka ubasabe icyo ushaka n'icyo wumva bagufasha babwire ubungubu hari abanyarwanda benshi bakumva muri kano kanya rukundo uwakugeza mu gishwati aho papa wawe yakoreraga tukabona abaturage bamuzi bamwibuka n'icyo wababaza
ikintu nababaza kandi n'icyo nasaba umuntu urimo kunyumva wese izi saha habaye hari amakuru arenze ayo mfite afite yamfasha akayama kuko yaba nkoreye igikorwa cy'ubutwari cyane kandi icyo gikorwa yaba nkoreye cyamfasha gusobanukirwa ibyo uyu munsi ntasobanukiwe papa wanjye amazina ye ni Munyankwiro Augustin bakundaga kumwita Ryagatunda aho mama wanjye izina rye nzi ni rimwe ni Yuriya bararihinaga bakamuhamagara Yuriya
niba mama wawe Yuriya akiriho akaba yararukutse akaba atarashoboye gusubira aho mu gishwati akaba atarashoboye kujya kureba kwa sebukwe sinjama bari bamuzi bari yararunguwe ku buryo buzwi ni iki wumva ushaka kumubwira rukundo
namubwira yakwihangana mu mpuhwe za kibyeyi nibura kanye yereka nanjye nkabaho nzima mama wanjye ngo yasagate kuko uyu munsi sinzi ngo yasagate ibyo nyine birahagije kumubonaho nkamenya uwampaye ubuzima
ngaho rero tuje ni rukundo ukomeze utegereze uwizeye ndagushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
nabane namwe kandi murakoze kudufasha mani barindi
ganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umuhungu wari ufite imyaka makumyabiri n'itatu witwaga Isaias Hitayezu yahunze u Rwanda yerekeje muri Congo anyura muri Centrafurika nyuma ajya muri Cameroon yakomokaga muri komini ya Rusatira mu cyahoze ari prefecture ya Butare mushiki we Mukandekezi Domina yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Byimana
ndi gushakisha musaza wanjye witwa Hitayezu Isaie ahunze icyenda na kane
yahunze ajya he
abamubonye bambwiye ko yahungiye mu gihugu cya Congo icyo gihe ari Isaie
hanyuma kuva icyo gihe cyose ntiyongeye kugaruka mu Rwanda
oya ntabwo yagarutse ntabwo namubonye
ahunga yajyanye nande
ntabwo nzi umuntu yajyanye nawe ariko iwacu kuko ari Butare hari ahantu nagiye banyiri ku muzungu nawe wari warahunze njya kumubaza amakuru ko yaba azi amakuru ye arambwira ngo amuheruka yarahungiye ntabwo agiye mu nkambi ngo yahungiye mbese mu giturage muri Congo hanyuma ngo ajya i Brazzaville ya Centrafrique
none se yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane
yari yaravutse muri mirongo irindwi na rimwe
hanyuma se uwakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville we yakubwiye ko yagezeyo ryari
ntabwo yambwiye umwaka ntabwo yambwiye igihe yarambwiye ati twari turi kumwe muri Congo arambuka ajya i Brazzaville atari ko andi makuru mfite ni uko ngo icyo gihe yavuye i Brazzaville ajya muri Cameroon
ntabwo yakubwiye uwo bajyanye yari yararongoye yari akiri ingaragu
wageze yemeye ko ngo ageze aho ngaho muri Centre Afrika ngo yarafite umugore icyo gihe batasezeranye ngo babyare umwana umwe ahari ariko ubwo ngo yamusize aho ngaho muri Centre Afrika ngo ajya muri Cameroon.
Muri Centre Afrika cyangwa se muri Congo Brazzaville?
Ndumva yarambwiye muri Centre Afrika hari.
Ndumva umuntu waguhaye amakuru asa naho ayazi. Muri Cameroon yakubwiye umujyi yagiyemo, yakubwiye niba yaragiye Douala, yakubwiye niba yaragiye Yaoundé, yaba yarakubwiye ahantu yaba yaragiye.
Amujyi yambwiye yarambwiye ngo yagiye nyine gutyo muri Cameroon.
Ariko ubu yagiye wenyine uwo mugore bashakanye amusize muri Centre Afrika.
Yego.
N'umwana.
Ngo umukobwa.
Mbese urambwira ko mwakomokaga iButare, iButare mwakomokaga muri iyo komine?
Gasatira.
Muyeze ite?
Gakato.
Naho serire yanyu yari iyihe?
Yari ya Mahembe.
Papa wanyu yitwaga nde?
Yitwaga Ribakare Stefano.
Naho mama wanyu?
Yitwaga Mukabaziga Veridiana.
Hari abandi bavandimwe mufite aho ngaho I Huye, aho ngaho I Rusatira, hari abo muhafite?
Kugeza ubu nta muntu uhari, hari hari mukuru wanjye wari warasigaye ku isambu arimo ukajya ahantu ku rusumo, nta wundi muntu rero wasigaye.
None uyu umusaza wawe ajya kugenda ahungira muri Zaire kugira ngo mutandukane, byagenze gute kugira ngo ntungire kumukiryera bya aho hantu mwatandukanye ni hehe?
Njyewe nari narashatse.
Yego.
Mba mu rugo rwanjye nyine. Urumva iwacu hari aho ngaho I Butare.
Yego.
Sinari narashatse umugabo wo ku Kibuye. Ubwo rero urumva ko intambara yarateye nyine gutyo, abantu baratatana barahunga, mpunga nturutse iyo ngiyo ku Kibuye, nawe rero ahunga kurumva ko amakuru nayo amenye nyuma nyine kubera tutahunze turi kumwe.
Hashize imyaka myinshi, agiye gushira imyaka 30 iruzura uyu mwaka, utandukanye na musaza wawe Isayashi Hitayezu, ndahamya kutanamirukaga urumva ko wari warashatse ku Kibuye. Muri kano kanya niba kumva hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, niba kumva niki wumva ushaka kumubwira? Uha amakuru yo mu Rwanda, mubwire rwose ikikuri ku mutima. Uyu ni wa mwanya wo kwandika ibaruwa y'urukundo, ufite umunota umwe, yandike.
Icyo namubwira ni uko mukumbuye kandi nkeneye kumenya amakuru ye. Ni we usa naho yankurikiraga, abandi bavandimwe nta n'umwe mbona. Gusa nifuzaga ko yaba ariho yambwira amakuru ye, ko ariho tukaba twavugana.
Ndahamya yuko arimo twumva muri kano kanya. Ndasaba cyane ngo Imana ibe imuragiye, ndasaba cyane kugira ngo azabe mu bantu bazafata iya mbere yihuta agahamagara hano ku kiganiro Agasaro Kaburaga kuri Radio Amerika kugira ngo ushobore kubahuza. Bizashimisha kugufata mu mugongo ukongera ukabona umuvandimwe. Ndagushimiye cyane Domina Mukandekeze kuwafashe kandi ukanyukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ntabwo twashoboye kuvugana mu cyumweru gishize, naraguhamagaye ndakubura, nawe ukampamagara ukambura, ariko niko bigenda, tugomba kubyihanganira. Icyangombwa ni uko tubonana tukaganira. Mbifurije amahoro y'Imana.
Rwose murakoze, Imana ibahe umugisha, kandi rwose Imana izadufashe kugira ngo imirimo yanyu ijye ihora itera imbere.
Urakoze cyane. Rwanda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani. Umwana w'umukobwa witwa Clementine Uwicyeza, bakundaga kwita Mwiza, yavuye iwabo ajyana n'umuvugabutumwa. Yari afite imyaka 18, yigaga mu ishuri ry'Inyagahanga, ajyana n'umwarimu we Serutaro Serge. Kuva bajya mu giterane cyabereye I Rutare mu kwezi kwa karindwi n'abandi bana, abo bana bose barimo Clementine Uwicyeza bakigiyemo ntibagarutse. Nyina wa Clementine Wicheza ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga yitwa Nyiramfikije Yuliana atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, bakaba bari batuye muri komine Butare umurenge wa Kigoma ubu ni mu karere ka Gicumbi. Yaramaze imyaka igera kuri itatu ashaka kuza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nshimishijwe no kukwakira. Yego nishimiye Imana.
Ntabwo uzi ko mu isi yacu mu ishimi cyashize wari wambwiye ngo uzampamagara ariko wa gatanu.
Yego
ndangije ndategereza nirwa mpagaze ku musozi ntibirashobera, ubu nari navuze ngo ndongera njye kwandikisha nibyo umukecuru simbasha no kwandika.
Ariko rero naraguhamagaye umukecuru rwose ndakubura.
Yo ubwo ni ukubera mbaga ahantu hatagira rezo mani. Yo Mani shimwe kuba mpamagaye. Mani
naguhamagaye rwose inshuro eshatu ndakubura, ikiganiro kiratambuka. Nuko
ndabikeshereje ndanabikeka. Yo wari wambwiye kuri mpamagaye hagati ya saa sita na saa munani.
Yego narabikoze rero.
Ahantu rero hari rezo ndagenda njya kuhahagarara.
Nibyo
ndahicara saa kumi n'imwe ziragera. Yo
urambabarira ariko rero narabikoze rwose burya.
Oya rwose ahubwo nanjye umbabarire, none se namarezo rwose nahoraga nyifashe mu ntoki.
Niyo mpamvu nagushyize muri iki cyumweru kugira ngo nzaguhamagare. Ndabikoze rero kugira ngo tuganire umbwire makuru y'umwana wawe. Wambwiraga yuko ari umwana mwatandukanye ko hashize imyaka igera kuri nimba nimbuka neza nka 26 mutandukanye.
Yagiye bagiye 9/8
bagiye 9/8 ngo bagiye bajya hehe? Umwana ninde yagiye ate yavuye mu rugo ajya he?
Uwo mwana umwana wanjye yitwaga Uwicyenda Clementine.
Yego
nigaga ku ishuri rya Nyagahanga muri Efu. None hari mu kwezi kwa karindwi rero bari kwa kundi baba barangije ibizame, kwa kundi baba barangije ibizame bategereje amanota. Uwabigishaga nyine aza yari umuntu ngo uvuga ubutumwa nyine babarokoshe bari na benshi atangira ngo nyine bavana ku ishuri muri icyo cyumweru cya shomaje bagenda ngo bavuga ubutumwa aje aho bageze basenga bagira bate. Yewe n'iwacu barahageze ariko bahaguruka iwacu aho ngaho i Rutare ku wa kane kuko nari ntuye i Rutare.
Yego
bavuga ngo kwa gatanu barajya kuzana biruta. Bageze ahantu hagati mu giterane i Rutare aho umugabo uwo muntuza wabo w'umwarimu wabakatamo kabiri aravuga ngo bamwe nibakibyumva ngo abandi nibabone aho ngaho ngo bazahuganya agahanga.
Ariko mbere y'uko ukomeza uwo mwarimu wabo uwo muvugabutumwa yitwa nde? Ndagira ngo
tumenye yari umwarimu kuri iryo shuri.
Uwo mwarimu yitwa nde? Ndagira ngo abumve Agasaro Kaburaga muri kano kanya bumva ijwi rya Amerika iryo zina ryo.
Uwo mwarimu yitwa Serutaro Serije uvu yavukaga muri Kinyami mu cyahoze ari komine Kinyami ahantu bita Ruvuri.
Ntabwo ntimukimubona ntimuza aho aherereye?
Ntabwo tuzi nyine mu kugenda baragiye hashize nk'ibyumweru nka bitatu nibwo pasiteri watwigishaga yavuze ngo bariya abantu ngo nabango ni imyuka mibi yabakoreshaga ngo ntabwo ngo bavuga ubutumwa ngo buriya ngo bariya ngo n'abadayimoni babakoreshaga. Ubwo natangiye ubwo mpita nkurikira ndagenda ngezumva ndabaza reka data bibaho ngaho ngeze ngo ngena ku ijwi rya Amerika rigikora ku iposita. Ndagenda ntanga itangazo bibaho buke bakajya banyohereza ibitabo bisubitse burayi sinzi gusoma by'ibifaransa.
Nyuma gato ya mukecu ubanza umbwire uwo muntu avugaga ko abo bantu bakoreshwaga n'amadayimoni aho ngaho izo za Rutare mwari mutuye, hari abantu bari bafite ububasha bwo kurwanya amadayimoni ngo twibwire yuko ari bo babazwa?
Uwo yari abivugaga ngo bariya ngo si ubutumwa bavuga ngo ni dayimoni zibakoresha, abivuga ariko baragiye
ku buryo utekereza ko ashobora kuba yarahoherereye.
Ubwo nyuma y'aho ikintu cyatumye nkomeza nanone icyo gihe narashakishije ngeze aho ndashoberwa ndasekeka. nibwo habonetse umwe akajya avugira kuri akajya hamagara bene wabo tuza kubimenyesha ukajya tumuhamagara tukamuhendahenda uwitwa Sheshire ndahayo bajyanye kandi yari benshi akajya hamagara na ese dufata nomero ye nani hajya muhamagara tukaza se muri shishi akavuga ngo bari Uganda ngo kashe uri kumwe nanjye bana ngo reka ngo zabaza aho bari kongara zashashisha bugenda nawe nti niba barapfuye watubwiye nyatwe tukabimenya ariko ngo yango ngo ntabwo ngo ntisimbize ngo nange ndashakisha mbese ukumva ni ibintu harimo guhisha tushyenda mubwira nteshe wazarishe nkaza Uganda noneho yenda nkakubwira tukagira ngo yereke ngo reka ntabantu nsigaye tubonana nabo noneshe murihe aho hantu muri hari iki nyoberwa ibyo ari byo nabaza na bene babo bati natwe niko atubwira bukeye ndetse inomero aza kuyikuraho yariko 2010 yayikuyeho noneho nkajya ngira agahinda nkavuga se uwo muntu wavugaga bagiye ari benshi hari Sheshire ndahayo hari uwitwa Gashashwari Celestini nabo bavuga nawe yavukaga aho ngaho i Rutare mu murenge wa Kingoma n'undi witwa Uwahezi Burandina nawe yavukaga i Rutare ku mujyi n'ubundi witwaga Esonganyi nawe yavukaga muri Komine Murambi abo ni abonsi na Serutaruwo rero Serije yari umuporofeseri wabo uko yagendaga nabo urabona intambara nibwo yayikirangira mbura ahantu njya kubaza n'ubujije nabwo bukivangamo abandi nababwira se ko mutamfasha ngo dushakishe bakambwira ngo reka ngubwa abantu barapfuye ngo ubwo ntibariwe aho wavugiye rero 2010 ndavuga ntese koko uwo muntu uko yavugaga kandi naramukurikiranye neza namubaza n'abantu babo nabo akabambaza kumva koko niwe abo bantu byaje kugenda bitu wenda ntibaba bariho umuntu aza kumbwira agasharo kabura ngo ubu ntushaka igihe kirekire gikomeye cyane guhera kuri isi iba ari Kanyenzira iba Shitani shiraza
yese Shitani sese Kanyenzira
Kanyenzira
hashize imyaka itatu
yewe narababaye nararize nagize aba barya bose bahita yewe n'uyu munsi nakumvise saa kumi n'ebyiri
nibyo
icyo kiganiro nakimvise akaba ari homba nkashaka tace nkayibura bakumbwira ngo ni ngo umuntu avugira kuri tace yewe nacishije kuri no
kubanyamakuru kuri tace abakubwiye barakubeshya simvugira kuri tace
ubwo nagombye kujya kuyigura
nibyo barakubeshya mujye mpamagara kuri nimero mbaha iyo ndangije ikiganiro niyo yonyine
nagombye kujya kuyigura ni ukuri ndangije nawe igihe cya Sitari ntanga amatangazo nimaze gushobera nyine nko nkwandikira ku gasharo kaburaga nimaze kunshobera batubati mu izo telefone ntabwo zigikora
mujye munyandikira mbihamagarire by'abantu bababeshya ngo bazabangizaho ntimukabyemere abasaba amafaranga bababwira ngo bazabangizaho ntimukabyemere niyo isaba igihumbi kimwe ntimukagitange hari abanyandikira bambwira ngo bafite ababyeyi abakecuru bo mu Bugesera barimo bakorera babahaye sinzi ikintu baba babahaye kugira ngo
babanze naje gutekereza ndavuga nti kubera ko icyo gihe twavuganye nkakubwira nti bagiye ngo kuba ibivuga gutuma navuze nti yenda yarabigaye yararyanze yarabihoreye
oya nta kintu nta na rimwe ngaya impuruza y'umubyeyi unganye yashaka umwana wenda mwakira uwariwe wese nicyo mbereyeho nta waba
umukara
yasohotse wagiye guhaha mutumye kuvoma cyangwa se wamugutwaye ndatekereza uyu mugabo ukunda kumpamagara kenshi wabuze umwana w'94 uzi ko yagiye ari kumwe na batayo ntibuke yariyo na nimero ntazi yariyo ariko utuye hafi y'imageragere kimwe n'abandi benshi mwese mpamagara mumbwira ibibazo by'abana banyu ndabumva nkabaha umwanya muri kino kiganiro cyanyu ijwi rya Amerika
ni ryari
oya humura ukomeye
ngo ugomba kurekera ariko byarananiye ngeza ndavuga ati amashirwe yanyuma ariko gasharo kaburaga mbishoreye imana yo mu ijuru kuko ari ibitangaza baza kuvuga ngo bayitere ingori mu kugurisha amatashi ubwo sinzi ukuntu nabigenjeje nyine ndagenda njya kuyigura yewe sinzi no kuyikoresha n'ubu ni nk'ubuntu ngiriwe nuko ndavuga ntihave njye kuyigura 2021 ndagenda ndabitanga ndayigura imaze nzaritange nzumva ko byiye
bose barakubeshye mu byeyi ntago ugomba kugura tache kugira ngo ubane n'ijwi rya Amerika ikintu ukora ni kimwe gusa uraduhamagara uko twandikira utwandikira kwinyo nabahaye ukatubwira uti
ariko kuba mvuganye nawe ni ukuri Imana igira neza irakomeye n'Imana
amen
yo ubwo nyabirebye gusha rwose ndavuga nti yo wezi ntarongera mpamagaye ubu nari nabigambire ko ejo nzongera nkajya gushaka uko nandikisha nzongera nkandikisha
oya rwose ntimugatanga amafaranga yanyu ngo murandikisha ngo mu
nageze naho njya nguhamagara ku giti cyane nkaguhamagara nkaguhamagaza ziriya nomero
birutwa n'ukubanyihamagarira mukecuru birutwa n'ukubanyihamagarira aho kugira ngo utange agafaranga wari ukeneye ko kugira ngo ugaburire abantu ko kugira ngo niba uri umworozi
nta n'abana mfitemo nta n'abana mbana nabo wane wari uwanyuma urumva igihe afite 18 ashite 43
komera
ndashimye
umwe arababaye kuba barabigeraho bihandenga mukecu ndifuza kongera gutanga iyi nimero kugira ngo ababyeyi nkawe benshi bifuza kuvugana n'ijwi rya Amerika mumenye nimero mbere mwandikira mukaduhamagara tukabatabara ntago mugomba gutanga amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ntago rikeneye amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu ni radio ya Amerika
kandi ndayikurikira cyane ndayikurikira cyane
ari radio ya YouTube ntabwo ari radio ishaka abayireba
cyangwa radio yaje kurusha imbabare
ntabwo twaje kurusha imbabare twaje guhoza imbabare twebwe rero umuntu udusanze turamwakira ntabwo duca amafaranga n'uzaguca amafaranga akubwira ko azakugeza kuri rya Amerika uzamenye ko akubeshya uzambwira uti nshimiye Imana nzamugeraho ntacyo
ni kukwandikira akubwira ati nicyo cyanzanye ati sendandikira ubusa
oya abongabo ntimukabemerere muzajye munyihamagara dore nimero muzajye mpamagaraho nimuyandike mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mushaka
kuza iriya nimero ho rutanga itangirwa na 00 umuntu ayihamagara ko kwitaba
nditaba rwose ni 00 1 2 0 2
yaje ufite n'ubirandise n'ubura mpamagaye hitiza
ehe 7 4 6 1 0 iyo nimero
ngomba kugira
ngo tuganire mbaho umwanya mubwire ikibazo cyanyu tukiganire dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika ni miliyoni nyinshi kandi abafite urukundo babiteguye kubafasha n'abantu nyubaherereye ni benshi
nani zaguhembera urwo rukundo izaguhemba ijuru kuko iby'iyi si byo ntacyo
iby'iyi
nabi ntabwo yamaze guhembera
ijuru rwose ntabwo tuzabijyana
ntabwo
byiza
ntabwo ushyire mu ijuru wica tuze uruhuke kuko warakoze
amen amen namwe Imana ibumva amasengesho yanyu iyumve turi hano dushaka umwana wawe Clementine w'icyeza wavuye mu rugo muri 98 ajyanwe n'umuvuga
buto yari afite n'izina bakunda kumwita yitwa Gucyeza Clementine bakakunda kumwita mwiza
bamwitaga mwiza mwiza rero
niba ari rya Clementine ariyo n'ubicyeza benshi ntibari banayazi izina ryo twese twakimenyereye ni mwiza
yego urakoze cyane mubyeyi
noneho rero icyo gihe yajyanye n'abagiye gutyo bajyana n'umuporofeseri nanu umva nta kintu ntabashije gukanda kubwira ko utosheke kiri hari i Kigali nagiyeyo
shaka gasaro kawe mukakabona zero shaka gasaro kawe mukakabona wicike intege shaka gasaro kawe mukakabona shaka gasaro kawe mukakabona
iki kiganiro agasaro kaburaga kiri banda ku bantu babuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine turi muri komine Gakira muri sekitori ya Nyabiranga hahoze ari prefekture ya Kibuye ubu uhitwa Karungi. Abana babiri barahunganye, ababyeyi babo bari bamaze kwicwa mu kwezi kwa kane mirongo cyenda n'ine. Abo bana niyo Twagira Noheli na Jeannette Tuyisenge. Mu myaka mirongo itatu ishize Tuyisenge Jeannette yakomeje gutekereza ko musaza we akiriho, ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kiyovu.
Yashakije umuvandimwe wanjye twabuze, wabuze twabonanye muri Jenoside ari turi kumwe, hanyuma tuza gutandukana kuko sinamenye aho yanyuze, nanjye ntabwo twigeze tumenya aho twanyuze, twatatanye.
Mwatandukaniye he?
Twatandukanye turi ku Kibuye hahoze ari muri Gakira, ngo ni muri Karongi.
Aho se Gakira mwahageze muturutse hehe? Niho mwakomokaga?
Ni hariho wacu.
Seyiteri yari iyihe?
Nyabiranga.
Seyiteri yari Nyabiranga. Hanyuma byagenze gute kugira ngo mutandukane? Mwaratewe, mwagabweho igitero, byagenze gute mbwira?
Ni muri Jenoside ababyeyi bacu bari bamaze gupfa.
Komera.
Kuko papa wacu tubyara yari amaze gupfa turi kumwe.
Ihangane.
Hanyuma tugenda duhunga. Iyo duhunga ngewe nari muto kuri we, nari mfite imyaka ine. Yari afite imyaka irindwi, gutyo umunani gutyo atabugeza. Niwe wari mukuru turi kumwe.
Yitwa nde?
Yitwaga ubundi bamwibaga amazeko, ubundi yitwaga Noheli. Niwe Twagira Noheli. Yitwaga niwe Twagira Noheli.
Banumva kuwo dushaka. Imana ni ibimukomeza akiriho, igihe cyose tutaramushyingura tuba tukimufite mu mitima, twizera yuko akiriho. Reka tuyitumwike izina afite, tumwite rero amazina ye. Urakoze.
Yitwaga niyo Twagira Noheli, ariko bajyaga bamuhimbaga Muzehe kuko ari agasino kiwe. Ngenye nako nari nzi cyane kuko nari umwana kuri we. Duhunga uko nguko kuko papa wamaze kumwishyurwa, nyine niwe wari mukuru ngo yaranshoreye. Tugendana n'abandi, ngenye kuko twaje kugira mu bantu benshi, ariko sinzi ubwo nyine twongeye guhura. Tumaze gutandukana hari abakiriya bajya bamufashe usanzwe barangira. Ubwo nyuma y'ibihumbi bibiri na kabiri ngenzi kubona umuryango wanjye mvukamo, twese bamenyenda nk'uko ngo wenda yarapfuye. Ariko mu kwezi kwashije twaje guhura n'umuntu aravuga ngo mu bihumbi bibiri icyenda gatanu ngo uwo witwaga Noheli. Witwa Noheli. Ngo bamuzanye bamushakisha umuryango we ngo bamubuze ngo bamusubizayo.
Ni bande bamuzanye?
Umuntu we tudasa ubwo nawe atazi niba ari umuntu ku giti cye cyangwa niba ari imiryango ishakisha abantu. Ubwo niho twese tugira ngo reka tumushakishe, yenda byumvikane ko wenda akiriho, twizeye ko akiriho muri make.
Bavuze ko bamuzanye muri Bwakira cyangwa
muri Bwakira. Hari iwawe nyine?
Yego.
Jenoside ikimara kuba ntiyakongeye gusubirayo, twese turi n'ahantu i Kigali, niyo mpamvu bamuzanye bakabura umuntu umufata ntarengera ngo ni mukuru dufite.
Hanyuma uwababwiye yuko bamuzanye bakabura umuntu umufata muri mirongo icyenda na gatanu yabibabwiye vuba cyangwa se yabibabwiye kera? Yabibabwiye vuba amaze kumva ko ari ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga gishakisha abantu, ati wasanga byanakorwaga ku bw'ibya Amerika kera, hashakishwa abantu babu zababu ariko nanone ko ubufatanye n'iyo miryango nka CICR hakabaho kugira ngo hahana hanwe amakuru ababuze abo bashobora kubabona birumvikana yuko wakugiriye inama yagize neza ariko abambwira amakuru y'uyu musaza wawe Noheli wari ufite imyaka 70 muri 94 we wari ufite 4 amazina ya papa wawe na kugenda papa wawe nayahe
ito tata kindi Samusoni
naho mama wawe
ito za Mukandori ya Zafini
ndabi kubaza kubira ko umusaza wawe yari afite imyaka 70 ni ukuvuga ko yari azi kuvuga waba waramufashe akamurera yamubajije amazina y'ababyeyi be ibe yaramubwiye kubera ko yari mukuru umwana imyaka 70 abazi ababyeyi be bagize mu wa kabiri wa primeri nk'uko bivuga akaba iyo bamubajije amazina ababyeyi be abagomba kumenya kuyavuga akaba yarababwiraga yuko papa witwa Sakindi Samson na nyina kitwa Yozafina Mukandori muri kano kanya Kriseng Jeanette hashize imyaka hafi 30 mu mezi abiri turaba tugeze ku myaka 30 utandukanye na musaza wawe na n'ubu utazaho aherereye mwatandukanye muri icyo kivunge murahunga hano n'abajya hariya ntabwo uzi irengero rye ariko urakizera yuko akiriho n'impamvu iri hano mu kiganiro gasaro kaburaga umushakisha niba muri kano kanya Noheli niyo twagira akumva ni iki ushaka kumubwira ikintu mwibukiraho ni iki cyane ni iki kimukwibutsa ni ibiki mwakundaga gukina iyo mutekereje buri munsi ni iki gikomeye umwibukiraho ukavuga uti niyo ugenda mu nzira ukabona umuntu ukavuga uti uriya ni nka musaza wanjye ni iki umwibukiraho
ntabwo maze neza mukuru wanjye niwe cyangwa se twakundaga gukina cyane twararwanaga
yego
twamara kurwana hajya umuntu uza kudukina tukamutera nawe tukamukubita
birumvikana burya burabambwiye abavandimwe bavumbitse akarenge ukura mwakawe urawunganya urawuzi urawumva ariko ubungubu muhuriye mu nzira wamumenya ubu yarakuze yarafite amaso manini
kuko papa yarafite amaso manini ndanumva ko ndaya musa nawe ariko njye ntabwo munsi neza ariko gusa yari inzobe
wowe ashobora kuba kwibuka kubera ko yari mukuru kuri wowe waba warakwibuka mbwira nk'ikintu yaba yibuka nkunda kubaza kenshi abantu hari utuntu abana b'abakobwa n'abahungu baba bafite tubaranga yaba ayo masoso hari ibyo twita mu kinyarwanda utuntu tw'utumanzi hari ibyo twita ikibibi hari ikintu kiba kiranga umuntu ku buryo wavuga uti kano kantu ndagafite kandi musaza wanjye ni wenyine ukazi nimubwira ko agingafite aha n'aha azamenya yuko ari jyewe ni iki wabwira musaza wawe ukavuga uti rwose Noheli niba uri munyumva wibuke yuko mfite imisatsi y'irende wibuke yuko ni iki wamubwira ashobora kuba akuziho
njyewe rero sinshi ishyamba ryanjye nanjye muri jenoside
yego
nuko gusa mbwira ko aho ndi bujya hose nari bupfe kuko papa wanjye bamwishe nawe kino mukunze ko papa bamwishe nawe leta yo kwica na papa ngendera muri yose nsavuga ngo papa ndamubuze papa ndamubuze kuri yambwiye ibindi ntabwo ngiye gukora sinzi ko yamwise
ibyo ngibyo ibyo birahagije ubwo rukundo yaragufitiye kandi yari umuhungu uzi kureba kure iyo nama yakugiriye ni inama nziza iruta izindi
yaramfashije kundinda kuko wenda nanjye nari gutyo yaramfashije kuko umuntu wese twahoraga yambwirani papa ndamuzi nari ndi kumwe nawe
naramuka yumvise kino kiganiro nta shiti nta gushidikanya azamenya yuko ari wowe mushiki we Musenge Jeannette umushaka mukanye nakubazaga ngo niba akumva urashaka kumbwira iki wakimbwiye muri kano kanya nyemerere ngushimire Jeannette kuba warafashe kino gihe cyo kwiyumva ko utagomba ku tere niyo umusaza wanjye ashobora kuba akiriho cyane cyane uhereye kuri ayo makuru wahawe avuga yuko bamuzaniye mu rugo bwa kiza bamushakira umuryango akamubura kubera ko mutari mukihari mwari muti mwaraje kuba aho ngaho i Kigali bivuge yuko musaza wawe ari aho ngaho mu Rwanda niba atari no mu Rwanda ni mu gihugu kimwe cy'amahanga aho tuzamusanga kandi turamusaba kutubwira vuba aho aherereye kugira ngo tubahuze ndasaba cyane n'abandi mu bihugu bya Amerika muri kano kanya kugira ngo muhehe muri yo twagira tumuhe ibyishimo amaze imyaka 33 adafite kimwe na Tuyisenge Jeannette n'umuryango wanyu mwese nawe rero ngushimire Jeannette ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteza amatwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00127 7 4 7 6 4 6 nongere nyisubiremo 00127 7 4 6 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.